Drum on your Joe with the same heat. Yo, Joe, Joe Wunim MC. Drum on your Joe with the same heat. Yo, Joe, Joe Skim MC. Drum on your Joe with the same heat. Yo, Joe, Joe Wunim MC. Drum on your Joe with the same heat. Boy, yo, Joe Wunim MC. 92345, Diplomat. 96789, doing tracks, touring worldwide. Blowing and flowing, the loves that we're showing to fulfilling, and you know it's Galatini, Ime, Pita, Nakazay, Akika, Wakilisha, Kima, Tefa, Tusha, Fika, Tuli, Quibu, Tuta, Wibu, Tuta, Zidi, Wibu, Shalom, Paka, Pipu.
Napotokea kwenye mlima mrefu ya theluji, na ziwa lenye kina kirefu usije bugi. Panaitwa Bongo jina list Tanzania, new flavor ndani ya Bongo lemi kikiri na ia. Miaka 30 imetimu kwa tasnia, sikuizi ajira rasmi na pato tunachangia. Jiulize ila sanani wangapi wangeangamia, Mola warehemu wenzetu waliotangulia. Na huu ndo muda bora kurudisha kwa jamii, shukrani kwa kila mmoja kwa kutunza hifadhi. Wakati unaburudisha zingatia na elimu, desturi na mila za taifa tuziheshimu.
Yeah, 30 ya Bongo Flavor tusifananishe, dola nifanya summon swags na kumana mishe. Shout out to everybody, kila mtu alikuwa na vision. Mepokea kijiti mnauna saivi mekua competition. Staki demo limsikiliza juma nature, mpaka leo natuwa mikwaju tu, I think it's in my nature. Signified bars, no respect imekua permanent. Walonekana ficha, saigo na
pata sense. Kama energy, kipwambo kwa stars, flows na remedy. Now we go down in the history like F. Kennedy. Na visual shout out you, PhD, na so remedy. Tulipo toka napa, wasn't justice to manage it. Chesa home college, zilitengenezo bombs planet. Baka Africa, kajua Bongo Flava is home of talent. Na kusu inspirations, yeah you did it. Shout out kwa wachonga njia, wote na appreciations kwa magwiji. Came a long distance, while I'm setting big plans. Toka loko mpaka leo, game is facing big brands. 30 years down, and now it's getting bigger and bigger and bigger, bigger business in town.
Hey, it's our favorite flavor. Good thing na vutia mbaka neighbors. Shout out to pioneers kwa kuipigia near legacy. 30 years we are here tunakwenda. Ilikuwa ni shurba na mikasa, zizo kufanya game unaonekana weki baka. Mefikia semu bila uwepo wako woni hafla. Chonifunza Bongo Flavor, weni baba, weni hasla.
Toka kuitwa game ya usela au uhuni, mpaka leo imegeuka biashara na makampuni. Kutuletea tija chanya from ya mala na wazabuni. 30 years Bongo Flavor, dithi tunzo vitabuni. Walitonya tusijingize kwa mambo, laba tujishikize tukando. Kwa mtoto wa kiki mziki ya kuna chance ya kuenda. Ila kina jide komando, aliseti standards na mambo. Na mpaka leo mziki fans wanaupenda. Zilizo chongwa kitambo ndo zinatupa mipango. Na usweni tu huko borders tunakwenda. Shout out kwa wafungwa milango, loi singi kuwa majigambo. Na bila wow inge stop tusinge penya.
Yeah, toka 90s ivokuja sijawahi kuchuja. Sobara tuzenji kisiwa cha Pemba dunguja. Afrika na dunia kwanza toto adiwa kubwa. Na zungumzo midomoni mwao yani kama lugha. Bongo Flavor ndo imefanya maukoto na kuja. Miaka 30 na bado moto ni mkubwa. Joto ni fusa, so tuendelee kuilea game vyema kamtoto wa moza yobo kwa kusa.